funa kunsingira kangume kangumye mtima gwange ndifuna muda bude chintu kanchitenze yonkoze bimala ndifuna kunsingira yakatempise muluimba buno bugambo atera bukutuke koyo neyo jonoba umutima nze wande kangera sitelete so that's why me I cry for you every day asubiza ntolimpa nyo kulye chikomando katate bonda bonziruka olinga komando asubiza oliba niyanga wadde bakula zibia katata bakula zibia ndaba gwe mobera niya wajaga rompita diya nga balalo bayita bafala katate bewaita fala ndaba gwe boyita diya pwe kubiro njiga bize mutima nenchita ize sagala kwabika mutima life weba chovola bankugamba kangumyo mutima kankuve konze luchasi vonkugamba kankute kweto nyiwe nkute nkuleke kangume kangumyo mutima gwange ndifuna muda bude chintu kanchitenze yonkoze bimala ndifuna kunsingira kangume kangumyo mutima gwange ndifuna muda bude chintu kanchitenze yonkoze bimala ndifuna kunsingira umusajja nombonya bunyo ntulugunya gwenonda ganyabu chitondiko bilabo mukwano nensumulula mapenzi nentagulula era nga tonfako obusente nekuwa nyabo obutono bembera nfunye naye nga wefula mugezi tondiko nze okuva ku mande ninda linda netande ninda era nga tondiko kati nange njagala njagala tanjagala simwagala sikwagala kankutokende nange njagala njagala tanjagala simwagala sikwagala kankute nkuleke kangume kangumye omutima gwange ndifuna muda bude chintu kanchitenze yonkoze bimala ndifuna kunsingira kangume kangumye omutima gwange ndifuna muda bude chintu kanchitenze yonkoze bimala nze ndifuna kunsingira abalungi mbwazana maso kati eyali owange mulabira mu biroto wansuubiza bebi ntolinzalira butoto tugende ne mbazadde mbatwalire ne tonto kati eyali owange mulabira mu biroto kuba ne bufoto ng'onfumbira ku kyoto nze ekyokkola leka ngume omutima kwagalize miremba tesiteekawo fitina gye nkomye okaaba nkizudde gye nkomye okulumwa mutima gwange guma ndikufunira fumba gye nkomye okaaba gye nkomye okulumwa mutima gwange ndikufunira fumba bambi mutima guma kangumya omutima gwange ndifuna mbudabuda yonkoze bimala nze ndifuna kunsengera kangumya omutima gwange ndifuna mbudabuda yonkoze bimala nze ndifuna kunsengera taking over lucha tibone side beat we are taking over lucha tibone side beat taking over umusajja nombonyabonyo ntulugunya gwenonda ganyabu chitondiko bilabo mukwano nensumulula mapenzi nentagulula era nga tonfako obusente nekuwa nyabu obutono bembera nfunye naye nga wefula mugezi tondiko nze okuva ku mande ninda linda netande ninda kangumya omutima gwange ndifuna mbudabuda chintu kanchitenze yonkoze bimala ndifuna kunsingira kangume kangumya omutima gwange ndifuna mbudabuda chintu kanchitenze yonkoze bimala nze ndifuna kunsingira